na kusanga we wampala na kusanga we wampala noku kwimbila inshi kwimbila walishiwa noku kwimbila inshi kwimbila walishiwa chite mwingu wandanga paminsu yabu waja abantu vanunu ifyo wajita walishansha nshatala mona mayo wandi ifyo wajita walishansha nshatala mona mayo wandi ifyo wajita response to stimuli e biology na science ilia yina mwaiche response to stimuli e biology na science ilia yina mwaiche noku kwimbila inshi kwimbila walishiwa noku kwimbila inshi kwimbila walishiwa chite mwingu wandanga paminsu yabu waja abantu banunu ifyo wajita eku ipompa ipompa ukuwamona eku ipompa ukuwamona eku ipompa ukuwamona ukukula ngo kuti indetasha ukukula ngo kuti indetasha ukukula ngo kuti indetasha kula ngo kuti indetasha noku kwimbila inshi kwimbila walishiwa noku kwimbila inshi kwimbila walishiwa chite mwingu wandanga paminsu yabu waja abantu
nokusavuka ekukwatila
awombeni.